Ebugumu libadde ly'amaanyi nnyo ku kitebe kya City Hall mu Kampala. Omuloodi mmeeya wa Kampala omujja Ssaalongo Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga bw'abadde alayizibwa n'okwasibwa ofiisi mu butongole. Omukolo gw'okulayiza n'okwambaza amajolobera gonna agajja ekitiibwa kya Lord Mayor gukulembeddwamu Ssenkulu owa KCCA Hajjat Sharifa Buzeki n'omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Rita Naumbe Kidasa. Executive Director wa KCCA nga tannamulayiza n'okumwambaza asoose kumubuuza oba akkiriziganya n'ebyava mu kulonda mu kalulu ka wa Lord Mayor bw'atyo bw'akkiriza olw'enduulu n'ettabalabi naddala abawagizi abatonotono abakkiriziddwa okwetaba ku mukolo ogwo.
Balimwezo Ronald Nsubuga having fulfilled the requirements of the law as provided under Article 1-4 of the Constitution of the Republic of Uganda 1995 and Section 9, Subsection 1 and 2 of Kampala Capital Sovereignty Act, CAP 195, the people of the city of Kampala elected you as Lord Mayor of Kampala Capital Sovereignty, universal adult suffrage through a separate ballot. Do you, sir, accept the offer?
I do.
Omuloodi Ronald Nsubuga Balimwezo mu kulayira yeeyamye okukuuma ekibuga Kampala ng'agoberera amateeka agafuga eggwanga.
I, Balimwezo Ronald Nsubuga, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the function of the Lord Mayor of Kampala Capital City Authority and shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of this city. So help me God.
Oluvannyuma lw'okuba ebirayiro, Ssenkulu wa KCCA mukwasizza buli kimu ekigendera ku bwinza bwa Lord Mayor okulina ofiisi.
The Constitution of the Republic of Uganda 1995 as amended. I also hand over the Kampala Capital City Act, CAP 195. Allow me also to hand over to you the Local Governments Act, CAP 183. I also hand over the Rules of Procedure for Kampala Capital City Authority Councils 2024.